ndaise Yesu, Musa ndaise yawe, Musa ndaise Yesu, Musa ndaise yawe. Pomwe ndinafika pasi kuti muzindiuza zochita, mundine nakulisa sikuti ndizingomvera zodonta.